Welcome to Virtual DJ Studio.
AK-47
Pamoja.
Pamoja
Record.
AK on the mix.
Kwende mzua bakula mzua shosho mpaka mwisho. Kwende mwanaharakati. Amini kwamba nikuwa ni mimi hapa
mchana na
nakubali kibode paradise. Nisalimi watoto wa Palamo. Nakubali watoto wa Mbwa Kachoka. Nisalimi watoto wa Chapa Jogo. Watoto wa Msasani wa Jichome. Amini kwamba tuende mzua show nakubali dogo wile. Nisalimi watoto wa kwa basi. We DJ Tini Whitey. Nisalimi watoto wa Mbagala. Weka, tuende, weka, tuende. Omasela, waite ite, waite machisi goti, waite. Waite wanataka dawa, waite ite, waite machisi goti, waite. Waite wanataka dawa, waite ite, waite wanataka tena, waite. Waite wanataka dawa, waite ite, waite wanataka tena, waite. Waite, omasela, piga miruzi kidogo. Ai, ai, na makelele kwa mbali. Kuna mama, piga kelele kidogo. Ai ai na makelele kidogo. Kuna mama piga saluti kidogo. Ai ai kuna makofi kwa mbali. Kuna mama kama Maiko. Tena Maiko tucheze kama Maiko. Tena Maiko tuluke kama Maiko. Tena Maiko tucheze kama Maiko. Kama Maiko tuluke kama Maiko. Kama Maiko masela kama Maiko. Kama Maiko wema chizi boti wananita mzua show.
Ai ai
o mama wananita mzua show. Wema chizi boti wananita mzua show. Oh mama, wananita mzua show. We machizi boti wananita mzua show. Oh mama, wananita mzua show. We na washa washa wananita mzua show.
Ai baba.
Oh mama, wananita mzua show. We na wajichome wananita mzua show.
Ai tena.
Oh mama, wananita mzua show. We na pala mobu wananita mzua show. Oh mama, wananita mzua show. Babu chata mzua show. Usiku silali, babu chata mzua show. Nasaka salali, namasera mzua show. Usiku sirali babu chata mzua show. Nasaka salali namasera mzua show. Usiku sirali babu chata mzua show. Nasaka salali namasera mzua show. Usiku sirali babu chata mzua show. Nasaka salali omasera tupite chini kwa chini.
Hawatuwezi.
Ona mama tupite chini kwa chini.
Hawatuwezi.
Omasera tupite chini kwa chini.
Hawatuwezi.
Wewe jamani tupite chini kwa chini.
Hawatuwezi.
Omasera tupite chini kwa chini.
Hawatuwezi.
Na weduke tupite chini kwa chini.
Hawatuwezi.
Bala mabu tupite chini kwa chini.
Hawatuwezi.
Omasera tupite chini kwa chini.
Wanataka
dua. Shosho mpaka mwisho haina vitisho. Amini kwamba ni kwa ni mimi babu chata na sebenza kila mtaa kila mtaa.
Shosho
weka bakora mwamba.
Alo wewe we mtoto.
We nimetoka mbali hadi kufika hapa. Maisha kutafuta na takuta babu chata. Ninapambana nifike ninapotaka. Nazidi kuwa padosi na kuna panapowasha. Kama kawaida watoto na wapatiba. Wenye roho mbaya bado na wapashida. Nafanya mziki kazi ndo maana nakubali.
Wanakuja kama paketi
wanataka picha. Haina kubisha madogo na wafunika.
Tega sio patabari kwenye speaker.
Kama unabisha jaribu kwanzisha vita na duke. Ojaribu kwanzisha vita kibode. Zungusha zungusha. Zungusha mwana nyamala. Zungusha. Zungusha na cash money. Zungusha zungusha. Zungusha mwali mazuna. Zungusha. Zungusha na KD. Zungusha zungusha. Zungusha na wajichome. Zungusha. Zungusha chapa jogo. Zungusha zungusha. Zungusha na vinega. Zungusha zungusha. Zungusha na baba na zungusha. Zungusha machizi goti. Zungusha zungusha. Zungusha weka.
Acha acha acha.
Weka. Weka. Tuende omasela waite ite. Waite wanataka tena waite. Waite wanataka dawa waite ite. Waite wanataka tena waite. Waite wanataka dawa waite ite. Waite wanataka tena waite. Waite wanataka dawa waite ite. Waite wanataka tena waite. Waite na baba na waite ite. Waite wanataka dawa waite. Waite machizi boti piga miruzi kidogo.
Ai ai
na makelele kwa mbali.
Weka.
Kuna mama piga kelele kidogo.
Ai ai
kuna mirusi kwa mbali.
Weka.
Piga saluti kidogo.
Ai ai
kuna makofi kwa mbali. Kuna mama kama Maiko.
Ai
tena Maiko na duke kama Maiko. Kama Maiko tuluke kama Maiko. Tena Maiko tucheze kama Maiko. Duke Maiko tucheze kama Maiko. Tena Maiko kibode kama Maiko. Kama Maiko masera kama Maiko. Kama Maiko wema chizi boti wananita mzua show. Oh mama wananita mzua show. Wema chizi boti wanamwita mzua show. Oh mama na mwanangu mzua show. Wema chizi boti wananita mzua show. Wai wai kisholonga mzua show. Tunde mama mzua show. Usiku silali babu chata mzua show. Nataka salali bomare mzua show. usiku walali umasera mtu acho anataka salali na masera mtu acho usiku walali
wanabaki acho
anataka salali umasera tupite chini kwa chini
hawatuwezi
na wewe tupite chini kwa chini
hawatuwezi
na masera tupite chini kwa chini
hawatuwezi
baba na si tupite chini kwa chini
hawatuwezi
na mandela tupite chini kwa chini
hawatuwezi
na wewe tupite chini kwa chini
hawatuwezi
na mama tupite chini kwa chini
hawatuwezi
umasera tupite chini kwa chini
hawatuwezi
Nakubali mwanangu terminator, eni salime bomare, nakubali bwaki ya dui, shosho mpaka mwisho, haina vitisho na mshamba wezi
kukono,
mshamba jui, weka, weni metoka mbali, hadi kufika hapa, maisha kutafuta na tafuta babu chata, nina pambana nifike nina potaka na zidi kuwa pados na kuna panapoasha. Kama kawaida watoto na wapatiba Wenye roho mbaya bado na wapashiti Nafanya msiki kazo mana na kubalika Wanakuja kama paketi wanataka vita Haina kubisha madogo na wafunika Tege asikio patabari kwenye speaker Kama unabisha jaribu kwanza chapita na duke Ujaribu kwanza chapita masera Una mama zungusha 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 mwana nyamala zungusha Zungusha wabishi ruba zungusha 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 chapa yogo zungusha Zungusha mpaka kibode, zungusha 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 mpaka njiku zungusha Zungusha na tatuari zungusha Zungusha kinondoli zungusha Zungusha mpaka yoko zungusha 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 machisi boti zungusha Watoto machisi boti tuwete baria Shosho kama kijatokea
Shosho mpaka mwishu na mshamba uwezi kuelewa
AK-47
Welcome to Virtual DJ Studio.
AK-47
Pamoja.
Pamoja.
Record.